Sanbonani, welcome to African Story Magic with me, Gcina Mhlophe, your guide on a journey through the wonders of African storytelling. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Kwesukesukela. Kudala lena emandulo kwakukhona umfana kwakuthiwa uThemba ehlala nabazali bakhe endaweni ephezulu egqumeni kwakuthiwa le ndawo isemoyeni. Indawo lapho wakubhudla khona umoya ngezikhathi ezithize. Abantu bale ndawo ke babedumile ngoba phela babenabazingeli abaseqophelweni eliphezulu. Babehlonishwa endaweni eziningi ezikude neziseduze. Abantu babekhuluma ngabazingeli basemoyeni ngesinye isikhathi babekhulumela phansi. Bebahlonipha ukuthi hayibo ayikho indawo enabazingeli abafana nalaba nokuyimisela kwabo njena nokuba nesibindi. Uyazi mabehamba beyozingela babephuma behaya ingoma kuze kukikize omama besahamba. Kwazi ukuthi mabebuya bazobuya nenyama, bazobuya nezikhumba ezizoshukwa, bazobuya nezinto ezinhle baxoxe futhi ukuthi bekunjani la behambe bashona khona amahlatha kude imfula abayiwelile iyinyamazana konke nje lokho babekujabulela. UThemba lona wayeyimfana ke wayemfishanyana nje emncane nangomzimba, wayazi ukuthi ngelilanga naye uzokhethwa abe umzingeli. He awuzothi la esemdalanyana khona umholi wabazingeli athi kuyena, "Themba sondela wazohamba nathi manje ube umunye wabazingeli abahlonishwayo basendaweni yasemoyeni." Wayesebona impela ngamehlo engqondo kodwa phela ngoba wayesemncane wazilibazisa nje ngokuhlale aye emfuleni athathe ubumba akhe amabhojwana amancanyana njena awabeke lana engathi izitsha nje ezincane abese womisa elangeni abese thatha amajikijolo athathe izimbali athathe izimpande athathe amatshe awashuka washaye phansi athathe awamanzise ebese ehlanganisa akhe izinto ezinhle azikuthi uzosebenzisa ukudweba abese thatha izinduku ezincane ayihlakaze lapha phansi azikuthi uzongcomboza abese thatha into ayisuse esihlahleni axebula isihlahla lesi mase xebula igqolo lelikhulu lesihlahla mase lilungisa lelo gqolo lesihlahla lelo abese thatha ke manje umngane wakhe awuhlale lapho umngane wami ke ngikudwebe phela ubuso bakho avume uhle njena hlala intombazanyana lapha yena uThemba adwebe akhe ubuso buhle edweba umngane wakhe aphinde futhi acele omunye umngane wakhe awuhlale umngane wami ngikudwebe njalo ehlale enza lokho abanye abantwana bamangale wenza kanjani uyihlanganisa imibala kahle kanje amehlo ikhala ubuso konke nje umenza aphume njengoba enjalo ingathi sithombe sakhe. He ngisho abantu abadala babemangala ukuthi lengane inesiphiwo esinjena kodwa uThemba yena wayehlala etshela ukuthi lokhu ngikwenza okwamanje okwesikhashana kuzofika ilanga lapho ngizobe sengikhulile ngimkhulu ngimude umnumholi wabazingeli uzongibona impela afika acela ubaba ukuthi angidedele ngihambe ngiyoba umzingeli futhi ngifuna ukuba umzingeli ozabe edlula bonke abazingeli basemoyeni. Kwahamba iminyaka uthe lana iminyaka eyishumi elinesibili lutho akakhuli akabi mkhulu akabi mude hayibo uthe la ineshumi elinane khona wayibona ukuthi kumele manje ngibe umzingeli uthe mayethu uyaxoxa nabanye abafana bamuhleka ayisuka wena uzoba umzingeli onjani umfishanyana ongaka umncanyana unje hamba udlala nezinye ingane mhlambe udlale namantombazana noma uwenzele imidwebo onyana yakho ehlekisayo. UThemba waphatheka kabuhlungu eloku ehlekwa ngelinye ilanga wacasuka waqonda ekhaya wafika wahlala phansi nobaba wakhe. Baba, yini mina ngingakhuli mina ngibe mude ngihlonipheke nje ngikwazi ukuthi umholi wabazingeli angibone nje angicela ukuthi ngihambe ngifisa ukuba umzingeli ozobe edlula bonke la endaweni. Athi ubaba wakhe, "WeThemba, ngimude mina ngisidlakela sensizwa mhlawumbe." "Cha baba, mina ngingumzingeli ovelele mawuca." "Cha baba." "Athi uyazini ngiyafisa ke ukuze ukuthi mhlawumbe uyangithanda futhi uyangihlonipha noma kunjalo." "Yebo baba, ngiyakuthanda futhi ngiyakuhlonipha kodwa mina ngikhathela ukuhlekwa ezinye iy'ngane njengoloku mina manje ngimfishane mina ngiyodlala namantombazana mina ngingidwebe ngikhathele ngifuna umzingeli mina." Acasuke aphume endlini ahambe ashone phansi emfuleni awelele ngaphesheya ohlale kwelinye igquma ngalena. Ha, inhliziyo yakhe ibuhlungu ubuze ukuthi kanti yini engalungile ngomzimba wakhe, yini engakhuli afane nabanye abafana ontanga yakhe. Esahlezi lapho ilanga seliyoshona seloyilahla kunina kubonakala imbala emihle entshonalanga. Uyamazi ukuThemba ke uneso lokubona into enhle, wayibuza ukuthi ha uyini bengingacabanganga ukuthi ngixebule igxolo elithize nje ngiliphathe nezinye izinto engizosebenzisa ukuthi ngidwebe phela ubuhlobo ungaka esibhakabhakeni. Esacabanga lokho njena hobe qhamuka yani ifu elikhulu lehla wathi ifu elingaka liza kumina wabambelela phansi ethukile qhaqhazela
inhliziyo yakhe ishaya kakhulu ngathi isigubu. Hayibo, esathuke kanjalo uyabona phezu kwaleli ifu leli ingathi nje into enkulu njena. Abe kuhlezi ixhegwe lidale linwele zimhlophe we nentshebe emhlophe. Eduze kwalelo xhego lelo kuhlezi intokazi enhle emamathekayo. Mabe sondela kuyena bathi ungesabi Themba. Wena unesiphiwo esihle kabi futhi uyithemba labantu bakho lesizwe sakho kumele usebenzise lesiphiwo onaso sokudweba bamnikeza isikhumba esihle esishukiwe mawusithinta nje hayibo siyashelela bathi thatha lesikhumba udwebe imbala yokushona kwelanga njengoba ubonile namhlanje baqeda lapho ilifu leli lahamba lahamba nabo becula Themba wena Themba Unesiphiwo sisebenzise ulithemba lesizwe sakho. Hayibo, uThemba wamamatheka eyimisela ukuthi uzokwenza lokho abamcela ukuthi akwenze. Wavalelisa, wathatha isikhumba lesi wagijima naso sekumnyama manje, sebelahlekile labantu kade befikile. Wawelela ngaphesheya nangwenyuka egqumeni, nangwenyuka eze yofika ekhaya phezulu. Mayifika ekhaya wafihla isikhumba lesi akazayiphefumula indaba akazathinte nje kuma wakhe nakubaba wakhe wawuvala umlomo ngakusasa wavuka wathola isikhumba esidala njena wazama ukudweba njengoba bekhumbula phela imbala emihle yokushona kwelanga wazama hawu kwabanhlangazimuka nomoya nangakusasa futhi waphinde wazama hayibo njalo mayezama nje uvele enze umbhedo njengawazi nje cabanga ukuthi umuntu ongakazi adwebe selokwazala. Wathi kanti yini kwenzakalani ngami kahle angisazi manje mina ngididwa into ebengikwazi ukuyenza kanjena hayibo phela bengingumpetha mina makuza kwindaba zokudweba manje sengiyahluleka kwahamba izinsuku ehluleka ngelinyanga kwangathi uchithwa amanzi ogeza izitsha nje phezulu kwento ayangathi uyayidweba hey inhliziyo yakhe yababuhlungu Themba ngalelo langa laduma izulu lanetha hayibo wavele wabona ukuthi yazini mhlambe labantu baze endaweni engafanele ukuthi beze kuyona mhlambe benza iphutha mhlambe kwaThemba lo abamfunayo akumina mina nje ayikho indaba yami bakwethu akukhohlwe nje ekhohlwane ayikho indaba yami uThemba walala ngenhliziyo ebuhlungu wavuka ngakusasa walungisa walekelela ubaba wakhe lapha nalapha yana qeda maseloshona ilanga wathatha isikhumba wela umfula wawelela ngaphesheya lapha egqumeni laba befike khona labantu laba walinda ukuthi bazosilanda isikhumba sabo basithathe basise mhlambe esigodini isimbe bathola uThemba okuyiyena bamfunayo. Hayi walinda uthe sabhekile lapho wabona imibala emihle yokushona kwelanga akazi bona imibala emihle kanje kwakuwumlingo ungathi khona angazi uba nodwebile mhlawumbe uyena mpela angithi umveli inqange umenzi weinto zonke hayibo wathi angikaze ngibone ukushona kwelanga imibala emihle kangaka buka ke manje angiphethe lutho ke angiphethe imibala yami angiphethe induku lezi engiyisebenzisayo ukuthi ngidwebe izinto lezi engigcoboza ngazo hayibo kusho ukuthi ngiyisilima ngempela ngiyisehluleki nje futhi uthe sahlezi lapho ezisho ngamagama amambi laqhamuka lelafu elikhulu lihamba nalelakhehla naleyantokazi enhle namhlanje he bamphathele ezinye izipho bephethe ingqayi enkulu enhle nomunye uphethe yakhe ngaphakathi kuneyinduku ezibheke phezulu ezigcwele ezigcwele upende usemanzi muhle ngathi yimbali hayibo ezimibalabala basondela kuyena baThemba nazoke izipho zakho qala ke manje udwebe uThemba wamukela lamabhodi omabili wabeka la mayeqeda lapho ha waqala wavula isikhumba wadweba esheshisa ehleka wadweba hayibo ungaze kuphele phela lembala ungaze kuthi seliyashona ngempela ilanga sekuphelile manje sekumnyama wadweba umsebenzi omuhle bahamba nefu labo wena Themba unesiphiwo sisebenzise ulithemba lesizwe sakho. Wasebenza waze waqeda wehla kumnyama kunjalo esibambile isikhumba engafuni ukuthi kungcole lutho wehla wawela umfula kahle wawelela phesheya wanyuka wazofika egqumeni wafika ekhaya mayefika uma wakho seqedile nokupheka wabeka la wathi mama buka umsebenzi omuhle engiwenzile. Wathi unina awukumnyama kangaka kodwa ntotana beka ngizobuka kahle ekuseni ngiyazi umsebenzi wakho uhlezi umuhle. Uthi awuma kodwa hayi uhambo yakubaba ubaba wena ngiyazi amehlo akho angconywana kunakama ngicela ubuke baba ubaba uthi awu ntotana awulinde phela kuyasa kusasa nje sonke sizobuka ukuthi umsebenzi wakho unjani ngiyazi wena ha ngikuthembile. Awu wadumala uThemba hayi wadla wahamba olala mayethu uyalala akazumeki akaqedi ukuhleka uyamamatheka.
Ayibo umlingo ngakinte into engehlele namhlanje. Ave ngijabulile, ave ngijabulile. Emamatheke emamatheke. Ubeke kahle isikhumba sakhe lapha eceleni. Hawu uyabezwa bemculela bethu yithemba lesizwe sakhe waze wazumeka. Hawu etathakusa hawu yena obonile ukuthi sekusile. Gqumi yana umfana thatha isikhumba mama vuka mama vuka. Buka ngenzeni izolo uma wakhe mayibona. Hawu 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 umsebenzi omuhle kanjani we themba lami. Wagxuma uma wavula umnyango wabiza omakhelwane wozani bomakhosikazi nizoyibona le ningasho ukuthi anginitsheli makwenzakala izinto ezinhle emndenini wami. Nangempela bafika omakhelwane bezobona bancoma bancoma amadoda nawo ebizwa ubaba wozani hayi banumzane wozani zoyibona lapha emzini nazi izinto zenzeka awe. Nangempela amadoda afika abuka kuzwakala umsindo ongaka kuboka Themba ugcine ngisho inkosi yendawo ifika mayifika hayi bayilungiselela ngokuhlonipha babekile indawo lezohlala khona bayibonisa umsebenzi. Hawu ingathi khona umuntu othathe ummeso omkhulu nje wasika isibhakabhaka ebusuku wabeka la hayi yasebenza lo nomfana lona weThemba awudwebeka ubuso bami mina sengihlezi la kusho inkosi wagxuma uThemba wathola isikhumba wathola izinto zakhe zokusebenza wabeka la wadweba ubuso obuhle bendoda endala inkosi yendawo ehlonishwayo nomunye wasondela obunye ubaba wathi hayi phela nami ngikhona awudwebe wemfana. Wonke umuntu uyaphithizela uyagijima manje balungisa izinto zakhe azidingayo emabhodwe nalezinto iyayisebenzisayo zokudweba babeka la babeka la wadweba nesinye isalukazi hayi bo ngoba ngasena mazinyo ngicabanga ukuthi ngangemuhle yini ekhatheni zami zobusha hayi hayi awungidwebe wemfana hayi wasebenza uThemba wasebenza uthe la iqeda khona kwase kuzwakala ingoma bebuya bavela kozingela bezwile ukuthi ziyenzeka izinto kuboka Themba qonda khona inyama yayidliwa khona yosiwa khona hayibo indaba babeyixoxa ukuthi bebehambe kanjani bawela miphi imifula babonani hayibo kwabamnandi uThemba uyadweba zonke lezi zinto abazishoyo hayibo bekhuluma ngendlula imithi ebonwe kuzibanibani wabaleka leli gwala leli hayi badweba wadweba wadweba uThemba bengasancomi bethi hayi ingathi behambe nathi yonke into ayidwebayo inje ngoba simxoxele. Inkosi yaphinde yababiza bonke ngelinye ilanga yathi yazini into ezofuneka kuzomele kwakhiwe indlu enkulu ibekwe lapha yana bese leyo ndlu enkulu iyona ezogcina wonke umsebenzi kaThemba. Manje into efuneka yenzakale bonke abantu abadala amakhehla nezalukazi abahlale phansi noThemba bamxoxele konke abakukhumbulayo ngomlando wesizwe sakithi adwebe sokwazi ukuthi gcina konke lokho sikubeke kule ndlu yethu enkulu abantu bazoqhamuka beqhamuka kwiindawo ngeindawo igodi ngegodi bezoyibonela ukuthi thina abantu basemoyeni sidume ngani yebo sidubene njengabazingeli kodwa umlando wethu hayi uyashisa. Nangempela uThemba wasebenza wasebenza ngezinye inkathi wayehleka ngezinye inkathi wayekhala ezwa konke babemxoxela kona abantu abadala walalela walalela wakhula uThemba ngoze washade waneyingane akaze abemude akaze abeyidlakela sendoda kodwa hayibo umlingo wesiphiwo owayenaso abaningi babesondela nalabo babemhleka bethi hey wena hamba odlala nezinye izingane hamba odlala namantombazana babesebethi manje hawumfethu ungibonisa phela wenza kanjani uyihlanganisa kanjani imbala wazi kanjani ukuthi wenze lokhu wazi kanjani sebeyacela usizo kuyena ngisho izingane ezincane ezinye zithi mina mase ngimdala ngizofana nobabuThemba. uThemba wakhula wahlonishwa endaweni yakubo naseyindaweni ezikude ngenxa nje yesiphiwo asithola ngokushona kwelanga ehlezi phezulu egqumeni edangele ecabanga ukuthi akasoze abalutho ngoba engeyena umzingeli ovelele. Cosicosi iyaphela.
Share the magic with others. Find more stories in English and isiZulu on ecr.co.za under podcasts or wherever you get your podcasts. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Until next time, please stay magical. I'm Gcina Mhlophe.
Lengane kwane indlela le engiyithanda ngayo ngiyithanda ngoba siyathanda ukuthi umuntu mangabe engenaso isiphiwo esifana nabanye abantu abadumile ababonwayo bahlonishwa endaweni simbukele phansi naye agcine sezenyeza ecabanga ukuthi akalutho futhi akukho lutho angalifake abe negalelo mhlawumbe aphonsa itshe esivivaneni mhlawumbe kube khona okuthiza kwenzayo ukuthi impilo ibe ngcono endaweni yakubo noma emndenini noma emphakathini. kodwa ke kwenzakala ukuthi uThemba yena waba nenhlanhla kwafika abantu angabazi abavela endaweni angayazi ukuthi bavelaphi befika nefu elikhulu abanye abafiki nefu elikhulu abanye bakhona la endaweni bayabona isipho sakho bakukhuthaze mozama bakutuse bathi qhubeka uwenze umsebenzi owuphiwe uNkulunkulu isiphiwo ngoba wonke umuntu ufika efumbethe la emhlabeni akhona oyedwa umuntu ozalwa engenaso isiphiwo sakhe so umuntu mase sitholile isiphiwo sakhe akasisebenzise abe usizo abe umunye wabantu abenze impilo zethu ezweni lakithi zibe ngcono futhi aqhame avelele athi mase velele angabukeli phansi abanye abantu.